action packed, I stay on form. Talk is cheap, I'm not involved. Once kuna do, we risk it all. Tulikuwa na mashilingi, tumbo minyo. We didn't plan this, but Mungu ni nani?
Mungu ni nani, Mungu ni mso. Bang figa nane na nongeza mo. Shida zihisha tokiwa na do.
Action packed, I stay on form. Talk is cheap, I'm not involved. Once kuna do, we risk it all. Tulikuwa na mashilingi, tumbo minyo. We didn't plan this, but Mungu ni nani?
Mungu ni nani, Mungu ni mso. Bang figa nane na nongeza mo. Shida zihisha tokiwa na do.
They be catching feeling when I count this cash. Mungu ni nani, hisi utani. Wanatubonga kwa hizi mtani. Sini ma big fish na si utani. Niko on, sky sana. Mteja patikani, wana go, nenda size. Mteja samahani. We on a mission, tuna simple season. Juya chopa, tunachilia ma missile. Alibali, tuna blow my whistle. Talk ni chips, itambu vitisho. Wako shock na ifanya vi simple. Flow ni 1, 2, 3, 4. Wako shock na ifanya vi simple. Flow ni 1, 2, 3. So I do it like that. Breeder with the counter attack. Team ime tight, this gang untouched. Get it bigger, tunaifanya retouch. No jokes bro, kama King Batch. Ni B-Boys, enda ufanya research.
Action packed, I stay on form. Talk is cheap, I'm not involved. Once kuna do, we risk it all. Tulikuwa na mashilingi, tumbo minyo. We didn't plan this, but Mungu ni nani?
Mungu ni nani, Mungu ni mso. Bang figa nane na nongeza mo. Shida zihisha tokiwa na do.
Action packed, I stay on form. Talk is cheap, I'm not involved. Once kuna do, we risk it all. Tulikuwa na mashilingi, tumbo minyo. We didn't plan this, but Mungu ni nani?
Mungu ni nani, Mungu ni mso. Bang figa nane na nongeza mo. Shida zihisha tokiwa na do.
Nili rap ni kashika benzo. LC lost ni lesson. Miss kupanga ni jajari. Ndo mefanya tushikizi pesos. Action packed, simping, I don't do that. Piga isabu, calculus. Mi udishi marapa ka Dracula. Usiringa si don my cellular. Wali judges use slang on the side. Kuna msiali wa show. Kile mina die ni sita kwa dice kwa kadi of course. Yo, kamzozo kazoze. Hadi AM ni nataki ya do. Mita ya kwanza, ya pili, ya tatu. Zina kami na ro. Kwa sako leko si mamblaina. Nikiacha kurap mina geoko obtainer. Nilichizi kimbokta big baba. Ni natajia Salem. Mungu alipanga tuose. Unataka kupinga siwe ni mblaina. Make, mula, double, triple, alafu. Rudia tena. AJ we roll now pass fast. M-Right letter ki talisman. Bag nikipata na piga dash wa poa. Antaka the magic one. Danger mi kwa ga Taliban. Bling nikipiga ni ya Bob Chwani. Na wezi ifika hii kaliba. Mungu ni mso in Jawi.
Action packed, I stay on form. Talk is cheap, I'm not involved. Once kuna do, we risk it all. Tulikuwa na mashilingi, tumbo minyo. We didn't plan this, but Mungu ni nani? Mungu ni nani, Mungu ni mso. Bang figa nane na nongeza mo. Shida zihisha tokiwa na do.
Action packed, I stay on form. Talk is cheap, I'm not involved. Once kuna do, we risk it all. Tulikuwa na mashilingi, tumbo minyo. We didn't plan this, but Mungu ni nani?
Mungu ni nani, Mungu ni mso. Bang figa nane na nongeza mo. Shida zihisha tokiwa na do. Mungu ni nani, Mungu ni mso. Na shukuru alini bless na ma bro. His family, he ni uko. Missi mrazi, he ni so. Small boy by who God ni mso. Mini witness a chain wa show. Alinko force ni liko alone. Nilimkola ka answer phone. Mungu ni nani, Mungu ni mso. Nilikula ma L lakini na win. Sija doze lakini na dream. Na pray God lakini na sin. Diyama janek consign. Show ya manigo si chese na biz. Diverse, sleep and a chill. The best kwa game, nauna skill. Listen. Ego kando beef kwa oven. Kula moto bwa kwa chosen. Acheni zoze. I'm Daniel Moke. Ego kando beef kwa oven. Kula moto bwa kwa chosen. Acheni zoze.
Action packed, I stay on form. Talk is cheap, I'm not involved. Once kuna do, we risk it all. Tulikuwa na mashilingi, tumbo minyo. We didn't plan this, but Mungu ni nani?
Mungu ni nani, Mungu ni mso. Bang figa nane na nongeza mo. Shida zihisha tokiwa na do.
Action packed, I stay on form. Talk is cheap, I'm not involved. Once kuna do, we risk it all. Tulikuwa na mashilingi, tumbo minyo. We didn't plan this, but Mungu ni nani?
Mungu ni nani, Mungu ni mso. Bang figa nane na nongeza mo. Shida zihisha tokiwa na do.